ndirubanda ndararubunda ndirubanda ndararubunda nabaye rubu ntakaza umubiri ngira umuruho ntagira uburiri ndara mu byanzu by'abagashize kandi bampiga ubugira kenshi nabaye umuhigo w'abizi gukira umunsi umwaka utera u Rwanda nambitswe cyasha nzira amavuko ngo umuhigo ku bw'inkomoko namburwa utwanjye ndajujubywa nshuzwa utwanjye amanywa y'ihangu nzira kamama habe n'icyaha ndi rubanda ndararubunda bunda bunda aho nyuze hose nenwa nk'isazi y'inkora amahano umutima wanjye wuje amaganya kanyine ndese nyabusa ko nta gihoza wakamujeje yarishwe ndeba n'inyanga Rwanda zarwihaye zirwaka rubanda rwuje amahoro nkaba ndararubunda mu rwambyaye nifubika uruho narigeze igihugu ibihu n'ibihuru n'icumbi ryanjye akazi kanjye ni uburetwa utwo mpembwe nka twerera nyagutwanjye twitwa twabo nkongera umwami wanyimye ijambo ngo abone amagana asiba amagara ya rubanda rutumva ibyo afumvura ndi rubanda ndararubunda nagizwe umuja w'abanjujubya batanahaga ubunarindi n'ibisambo bidasimburwa bisahura byose bidasigaza bikarya nk'ibyicariye umwobo ariko bikanga bikaba inzingo n'inzigo muri byihoriganje bica bose ntibashishoza umwaga wabo usumba iminyago umushiho wabo utanya abantu amatiko yabo tugeze ahaga inzigo yabo iva mu buzingo batugize incike baduta mu byobo abana bacu bagirwa impfubyi bo bujuje ibigega birengera ababo twabacu buzuye intimba nibo rubanda irararubunda ndi rubanda ndararubunda naciriwe iteka ntagira ijambo nkatirwa burundu y'umwihariko intaho yanjye ni umunyururu ikaba ingurane y'urupfu ngomba ngo mbe igitambo cy'abarutashye inzira yose badusogota ndi rubanda ndararubunda nawe rubanda mugenzi wanjye va ku giti dore umuntu isunge rubanda mugenzi wawe mwemarare mwihe ijambo muve mu manjwe mujye mu bikorwa mugane umucunguzi abaho umurinzi ubatsindire ikibi kibugarije twihe intaho tube mu rwacu turirire abacu nta nkomanga dutarame twese ntawe uhigitswe tube mu Rwanda ruzira ikiboko tube mu Rwanda ruzira uburetwa tube mu Rwanda ruzira urwango maze umuzigo tuwiture uruzingo narwo rubura ijambo.